and then come.
Steve.
DJ Pasamis, this is DJ Pasamis, the blaze and fire.
This is an adivity, na msundi ya sidim, na chujonda ni ya church, ndo mwende mjiridim, no kilalishia miss one time na delete, na nikakuwa na shing, takushing, utablid, ukijaribu kutupeana chini ya maji. Skills ni za Navy Yami, aga bigi brown brown ni kama tuko Miami. Confused, Santa Forte ya nani? Keja ni double, na situ na shido 1 to 5. Si lazima steam, atindo come to fight. Before niombe kolabo, nadhani unajua price. Miku mark, takongusha on site. Funga belt na cannabis, ready for a flight. Next up, na land kwa set, right piece of cake. Na bado na chukua big bite. Black night, cause I'm a magnificent thug. Tagnificent, tuko na wings, no horns, maleficent. Nanuka war, do like my scent. Perfect tagging, I'm a magnificent tag. Tagnificent, tuko na wings, no horns, maleficent. Nanuka war, do like my scent. Perfect tagging, a T-Bad man, I know want attention. Elevate man, them never fall, says this is a difficult destination. Nikona kingu, I see kololi at the top, a T-Bad man, I know want attention. Elevate man, them never fall, say this is the difficult destination. Nikona kingu, I see kololi at the top. Kama Nicholas, na mkage. Nikona bolts, ama guts instead. Do I see your man, li yuko na bolts, says ya grips. Haga see your size, pia tunangalia shape. One step, nasema grace. Boka doba man, fuck the fame. Kama Bednego, mnare niko on flame. Sukini pata na cheap, neza explain. Kama si, misi rogi, zi. Nambogi, utuoni, zi. Sini chachi shienda kuweka kofi. Mudungi ya kabuti, nikipele kwa koti. Misturuki, zi. Ningori, misturuki, zi. Nadil nae one man, deli jioni. Sina kiyo kuwa bad man, misi jioni. Magnificent thug. Tagnificent, tuko na wings, no horns, maleficent. Nanuka war, do like my scent. Perfect tagging, I'm a magnificent tag. Tagnificent, tuko na wings, no horns, maleficent. Nanuka war, do like my scent. Perfect
tagging. Brown nane utake uso kichumi. Theory yangu nyu ya kusaka title. Eri ni kamedi yata na ki idol. Sezi mind ukijuzi kuwa rival. Jumili tana mekuja na ki rifle. Mana kizao tunapika mosheki. Juu walikatanga kutukati ya keki. Mkidae mkakuje na mavedi. Tutakuwa zabe tukiseti kima hedi. Kipona manango zitu natunganga mangive. Jaza full clip juu nimefika maive. Tukisnadi tunakanga kila ngite. Tuko shugli atusaria di manjiche. Wiring mtakula maviding juu. Amjui vile si usakanga fushing. Sindo wale wazing senke. Tuko jing tukiload magazine. Utabaki tukwa scene.
Nina daini mangwete msonge uko kando jumindo. Mtambo na nacheza kama rama. Na wakata kama mango kuwarusha kwa mtaro. Na kaa una mambo we mrazi kula vako. Mrazi kula vako. Mina mada kama vandeta. Na andafanya mtani teta. Mini mateka jusha wateka. Na nikidungi ndo mina chekesha. Haha. Gunman tunakanga kanga. Wale wote tunajua ni warazi.
Kwa warosho mafala wanaivisha. Weji choche ndiyo kuda ukapita. Nikuna re utapiganishwa tisa. Na ukichachisha kuna vile utabakishwa. Bye. Genje ndiyo riangu kisle kutapata mashashola zimelan. Mr. Man, Mr. Riziki Kwan. Nazunduwa maga kisha shola na kimash. Tumebonda na malax. Leto falo utabakishwa na matax. Dudi math kuna saka saka shabs. One way kama fish sina time ya kureverse.
Maditing. Mazing ni kupiga tu baroda. Piga riu tukukate hadi moja. Piga te hapo mrazi ya chachishe. Piga changli renga kwa mrota. Babylon wanadai tu potmo. Wanana wongu mimbweze ni maheadbat. Atu wadungi na ukapi ni mangiso. Leta blood clot tukupige kidi. Tiang bani ya kibonga ni ya bugde. Babylon wakimuok tuko nayo. Mora mbogi kauko na obi. Jaribu mbogi ujue sidi kwara. Wakikwara tunasnadi kimangoto. Mangoto tulipiga fina monto. Backstreet tukirenga unabaki. Tuyang zetu kuwadunga kwa mandaki.
Izi bitu nazizunda kwa hast. Tunawakulisha dust na manyonyo wamebust. Round 2 tunakuja kuwa brush. Rhyme zao kuna vile zimerust.
Wana
na generali KC Bulibi YG Ati Mr. Bull
Pasamis DJ Pasamis
Big up Kumini mwekze Siku zombo life
Mr. Mui 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 Mr. Mui
Venye natema wanabaki umeteveva Dila lala baina kuanga sauti ya ndenga Kujinyuri ya mamoshi kujitepa Zabe ni kumedi na kuseti bila pressure Kakichacha mnoko inambetea Jubadu niko on ni mejipin begega Uko na feelings ni kama unanyesha Gunia ya maka pigangasha unatepa Din man mimi sijui kucheka Shuguli ni moja na shuguli ni ya pesa Mishoni zangu mishoni za mabazenga Kudunga mabankiko kupotea na kusepa
Ilikiba pande chomre mbetezi aneran Alidigi ati nini alidigi kitu piam kitu black kishanki Na kufamba tanyabat utafana kuna Kuna ni lode fana kuna gad Niziria tumeka na shivi bad Mana cham niko lembe nikizindua kigan Si ajabu waka natona plan Kwenye falafa tuku wajo mindo misama Nimebonda nimebona nimejaga Game na cheza 90 bila kupiga sap Kata zoza kambi flan ukonga mia farm Rege barabarani tunazidi kwa sada
Mr. Mui Mr. Mui Mr. Mui Mr. Mui
Yo Neza kupiga mabare Jue ni piuni unijibu na madis Ningumu mina wewe tufanane Zako mutumba buda zangu nilishib Kwa super wangu wote ni mayangen Kutoka 19 mwisho 23 Kupita hapo huyo anaitwa munyanye Wajaka usemaga mano oseti Utangoja ungoje ugonjeke Dominiishe utakuwa mochari Benz manual ndio ni waonyeshe Gang gang ndio uwa automatic Ushe panda ndege na mandege Ushe ifanya gamu baby awa bebe We ni mtoto mdogo na umejaza nyege Kwanza ibujipanguze makamasi Skiza hakuna favors Kama nyangu na umekula tema Huko mtu hapa wa super mateja Aisha alijuta kunipa supu ya pweza Ntagaramia, sengine na sahau wakidi wanatuangalia Ni msof ndani hard nje kama kadamia Broda hia akicheka na kanalia Ama ni hizi madre Vile zimejaza base Mabanga walikuwa na ni chase Kunibamba nikasema nilitha ni tunarace Look, real niggas got foresight gang niggas got no profile If you know me, you know you don't cross sight You know what they say, rich niggas don't stop fight And we give it to the most high Just borderland and it goes like I don't wanna say it, mtasema nina chocha Like how the fuck did he make it in a short time? Cash how I paid it If you see it on my neck, that's half a kg Skizzer, sui fanya daily If you see him on my set, that nigga crazy Commercial misifiki mini lazy Still underground, I hear they call me Hades Nikiuza mtanunua Smith criminal na kuchai niki moonwalk Nama delays anaku A few blows na uteme tumbaku Na usikunye pombo mingu kumbaku Na unajua vizuri kona siri za watu Are you with me decide bro If you're ready we make history tonight bro The white lady almost killed me and Simon Hata ufanye nini hatu tie bro Make money off with greed and shy look Alitwe kucheza na monyo kameza chai mot Hima andamano si magwangi wa mepona Hina mark enzi ya shaka hora Nifani I feel nothing Usa ni imetuma I feel nothing Nakariwa huu ameshindaje Mwambie skade anauliza nishinga
Tuna cruise na mambege Sunday niko fresh Tuna cruise na mambege Ni saa sita niko fresh na mandege Pandisia debe Pula pio track rambo Adisia bebe wanangam DJ Dela DJ Kankang Ebu launch yo loud na maskanka Mkono juu ya heo ama bling na masanka Juu ya meza gang top rankers No fear, we out here Cheza na kiu na malkia Pose piga picha na mkia Nikiwa jiweke na cheza na mkia We out here, no fear Offroad bado naingia. Ligi ya 5 bado tunahadisia. Ikifika rush out naishia. Isi leave ever jabakea Michael. Shut down business, shake your arrival. Figa picture, shit in under viral. Washa your sweep car, rada ya mafaivo. Isi leave ever jabakea Michael. Shut down business, shake your arrival. Figa picture, shit in under viral. Washa your sweep car, rada ya mafaivo. Tuna cruise na mambege. Tuna cruise na mambege. Tuna cruise na mambege. Tuna cruise na mambege. Oh. Me no afraid of nobody, gonna host. Me no afraid of nobody, gonna host. Fuck us up, fally rally. Me get girl everywhere, call me daddy. Teach come a palma, they call me Adi. Me no afraid of nobody, gonna host. Fuck us up, fally rally. Me get girl everywhere, call me daddy. Teach come a palma, they call me Adi. Bele na maliza, he show mari daddy. Machine to a signature, ndo me cladi. Defense in me tight, me nataka Miss Fatty. Ha, minataka Miss Fatty. Fresh pundi kaki, mabukizi ni zapaki. Kama shark chini ya maji, geta kama saki. Tuna wa brush kama swaki, kuwalewesha kama radish. Tuna cruise na mambege. Tuna cruise na mambege. Tuna cruise na mambege. Tuna cruise na mambege. Oh.
Mezi washa zimeshika man. Kami bitch tunaikill tunaizika man. This is personal kufine tunakuzima man. This is personal kufine tunakuzima man. I stay poppin', na dress to impress. Look fresh wana copy. My loud only. Tuko cloud 9 zimeshika kama police. I stay poppin', na dress to impress. Look fresh wana copy. My love only, tuko cloud 9 zimeshika kama police. Mi roller my killies ni busy unadigi. Tasi story ya doo zi nipata hivi hivi. Wona grind tu inabidi. Mboka mina piga na ngiza doo kwa usingizi.
Wine it, fling it, cock it, jock it, drop it, walk it, sit up and cock it. Reverse it, fling it, wine it for the bossy. Me like it when you fling it, me like it when you bubble. Wine it, fling it, cock it, jock it, drop it, walk it, sit up and cock it. Reverse it, fling it, wine it for the bossy. Me like it when you fling it, me like it when you bubble.
Party in a my house, party in a my house. Penny in a my car, penny in a my car. Party in a my town, only girls in that town. Wanna have fun, sure. Ati party in a my house, party in a my house. Penny in a my car, penny in a my car. Party in a my town, only girls in that town. Wanna have fun, sure. I'm with the dimension. I'm with the dimension. I'm with the dimension. I'm with the my highlight. I'm with the my highlight. I'm with the my highlight. I'm with the dimension. I'm with the dimension. I'm with the dimension. I'm with the my highlight. I'm with the my highlight. I'm with the my highlight.
Keep it to move, move nya madingo. Sin bloody, sin sin nobody. Tuko na gas, sin rally. Tuna shine, tuna glow ka ali. Keep it to move, move nya madingo. Sin bloody, sin sin nobody. Tuko na gas, sin rally. Tuna shine, tuna glow ka ali. Tulipat sin, tulitake off the clean. Sin as we get, we all chasing racks. Kani mission attend na move ni silent. I rooftop, niki zoom your lens. Nime turn red, nime kuwa harmless. Dream ya kutoka izo ends. Leo ni matunda kisho nko na BMX. Innocent moves, innocent thugs. Move ni madingo, any location is simple. CBD kume chrome broke alafu gikosh. Isi lini kiroll na mambling. Yo, shine on your way. Disney ko base. Cut na my friends. Kwanza ni inject, then ni affect. Talk less, nisha pass to your test. God bless. Tuko trap, tuko trap, tuko trap na my pen. Tipi to move, move ni madingo. Sin bloody, sin sin nobody. Tuko na gas, sin rally. Tuna shine, tuna glow ka ali. Keep it to move, move ni madingo. Sin bloody, sin sin nobody. Tuko na gas, sin rally. Tuna shine, tuna glow ka ali.
Tipi 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 to, madingo. Daily tunapiga real, si ma imbo. Venye tume stack, tunashika di makile. Watejo wako wengi wanatuma di kwa diro. Kwa creep, awezi mpata ivo ivyo. Kwa stu, utani mpata niko dipyo. Venye mina step, money ina go in yo. Kama ni stock, ime lad buda na refill yo. Mi niko home alone, call wale magari. Let ni watole for my night, venye tumeshika. Tulipiga chrome, sahi tunapiga mzinga. Ngware ni matoto, phone call one way, yani tuna pop. My use dele ni kugrind, tunashika box. Some lost. Wanna see my ghost. Wanna see my ghost.
Tipi to move ni amadingo. Sini bloody, sin nobody. Tuko na gas, sini rally. Tuna shine, tuna gloka ani. Tipi to move ni amadingo. Sini bloody, sin nobody. Tuko na gas, sini rally. Tuna shine, tuna gloka ani.
Pigwa mengo na crew inatana sua. Dodge car arrest me kama nasiwa. Rende ni wrong na bado inasumbua. King body malo. Team kumalo. Team ya kumalo. Malo team kumalo. Team ya kumalo. Malo team kumalo. Team ya kumalo. Malo team kumalo. Team ya kumalo. Malo.
Vigilant avatar head, airbender. I'm still a problem to Avengers. Moving like a stunner power ranger. Njugu ni kichana na mavela. Ndugu wa kikitano nkuwa beba.
DJ Pasami
kitoto za kitini. Busy the streets mangoto mingi siya tinini.
Pasami, DJ Pasami.
Easy still maviboko mingi yani beatings.
Cheki M2Apex na kudingli. Mami, huyo ni fresa nanga degree. Minimal pressure kaumetia BD. Mwalimu wa mata tumwechesa ikibidi. Na tukisidi, sign kujiamini. Kama mpo amedunga hits na mini. Team ni ya kumalo. Na siya tinini. Ni ra, wazing wala lechini. Pigwa mengo na crew inatana sua. Dodge car arrest me kama nasiwa. Rende ni wrong na bado inasumbua. King body malo. Team kumalo. Team ya kumalo. Malo team kumalo. Team ya kumalo. Malo team
ku pull up there sexy. Mina kina tete. Skade bado shehe. Tabia zangu pete. Ndo mzangu kete. Make it then we fake it. Denge wezi dunga tenje mbaka fike sete. Pull up there sexy. Mina kina tete. Skade bado shehe. Tabia zangu pete. Pull up there sexy. Mina pull up there. Pull up there sexy. Mina kina tete. Skade bado shehe. Tabia zangu pete. Ndo mzangu kete. Make it then we fake it. Denge wezi dunga tenje. Pull up there sexy. Mina kina tete. Skade bado shehe. Tabia zangu pete. Ndom zangu kete, make it then we fake it. Denge wezi dunga jeje baka fike sete. Nasikia nani die for real. Anadai yake ni free ati haiko business. Si waste time, niende nikabai kondiko. Karibu ni mpatie logbook na title deed.
Pigwa mengo na crew inatana sua. Dodge car arrest me kama nasiwa. Rende ni wrong na bado inasumbua. Ting body malo. Team kumalo. Team ya kumalo. Malo team kumalo. Team ya kumalo, malo. Team kumalo. Team ya kumalo, malo. Team kumalo. Team ya kumalo, malo.
Family shajipa, kimokida. Kimokida. Yo, family shajipa, kimokida. My enemy, ni olipa. Na wateki, kigorila.
Pasami, DJ Pasami.
Siko ina, family shajipa. Kimbo kita, my enemy. Ni olipa, na wateki. Kigorila, pandukusa. Siko ina, zero shabre. Bado nime olip. Sitambui frenemi, vile wako olip. Lapo benje ni menja kumbaka suki. Sezi seto kabade msimo choki. Hizi didre ni kaniza nguki. Style ni olipa kila fala na kupi. Mininganya ama rapa ni moshoki. Traize kama uneza ngora mbogi. Usibanje kama uwezi bonga sense. Imebamba ni kanimeli ya tu ina defense. Mana generali na wafanya wana dance. Niko juu ya digitali ukishikisha gafence. Young ni kubos ni kimarisa gavaz. Hater siyo spekta but wana gas. Ka unitambu isi lambagi as. Rap mindogo tusicheze na maguash. Formilisha jipa Kimbo kita. My enemy ni olipa. Na wateki kigorila. Wandukusa siko ina. Formilisha jipa Kimbo kita. My enemy ni olipa. Na wateki kigorila. Wandukusa siko ina.
Lad dance ya his side. Lad dance. Lad dance ya his side. Choose moja. Lad dance ya his side. Lad dance. Lad dance ya his side. Okay, touch spy up. Lad dance ya his side. Lad dance. Lad dance ya his side. Choose moja. Lad dance ya his side. Lad dance. Lad dance ya his side. Okay, touch spy up.
Tenje notoka kwanza kawe siarifu. Mbege inasundo sabundani ni kajin. Toba ina donjo na pori meja kichele. Kuna kulet jom tani pata mbele. Cheza na njugu jo kishikilia kamuope. Njegi ya wakimuok mbio mbaya kama Mbappe. Tunachoma liva na tuko kuiva tunaiva. Bogi ya mamziza afukando ni mativa.
La dance ya his side. La dance. La dance ya his side. Choose moja. La dance ya his side. La dance. La dance ya his side. Upeta jispite up. La dance ya his side. La dance. La dance ya his side. Choose moja. La dance ya his side. La dance.
Jangili ni msojo kurid mamwere. Yes man tuko juu ya lele. Ni legit na mapapol his. Ndo mana tukomboka na tupigi kelele. Chagua moja ma white widow. Tuwa shika kilo kilo Heidi 4. Wakuti wanati. Kijifanya mweri unakatwa ngingi. Bad boy basi area zote. Sare kushtuku kyo na niko kichele. Fisi yao tume master plan. Ndo mana tuko mbele ya ni better than. Cheki dance ya ma insider. Lab day one na ma designer. Kita tucheki kwa ma insider. Mfupa pewe kitu twa cherry minder.
La dance ya his side. La dance. La dance ya his side. Choose moja. La dance ya his side. La dance. La dance ya his side. Upeta jispite up. La dance ya his side. La dance. La dance ya his side. Choose moja. La dance ya his side. La dance. La dance ya his side. Upeta jispite up.
I'm in the same dang shit. Preach. Need to be in. Kane, Cobain, Cordain. Thank you, Ben. I'm a hot boys, cops, clocks, Pia, Kanjo. Femi, friends, them, a plot. Sorry, bolt. Chukua bot. Gosh. One for the family, one for chill on weekend. Really serious if I'm not a trodogo and a land. Bonga na pitch ni harams, let it be from.
This is DJ Pasami's The Blaze and Fire.
Dance ya his side. La dance. La dance ya his side. Choose moja. La dance ya his side. La dance. La dance ya his side. Upeta jispite up. La dance ya his side. La dance. La dance ya his side. Choose moja. La dance ya his side. La dance. La dance ya his side.
Mana give zero fuck. Sezi ya pressure. Reni na relax. Vasi na bite juu. Ina bonga facts. Daiva kozako in fact. Tuko fact. Mana give zero. I give zero fuck. Sezi ya pressure. Reni na relax. Vasi na bite juu. Ina bonga facts. Daiva kozako in fact. Tuko fact. Mana give zero fucks. Na give zero fucks. Na reni get done. Izi tinge in stack. Sati zizi kuwa top. Juni lack. Nime lack. Domo yko na filter kadak. Na chunga kenye miusema. Zoza ndo tuke tumapema. Kani vil mina. Kani beef mina dema. Kwa rap mini Mason ha. Vile muwa jenga. Bullze wanani aim adi marengwa. Pale insta na kinaga na grams. Blue band ha. Ime chrome puma jams. Delivery collect juu ya traffic kusi jam. Nigga ligeu uka frog bela kopa lini jump. Ifani uko campus ndo asime camp. Nyini watu wa solar situlishi na malamps. Kumanisha blood ni kama bitch ikona cramps. Tuk speed juu ya senke adi sifilizo bumps. Mana give zero fuck. Sezi ya pressure mini na relax. Vasi na bite juu ina bonga facts. Daiva kozako in fact. Tuko fact mana give zero. I give zero facts. Sezi ya pressure mini na relax. Vasi na bite juu ina bonga facts. Daiva kozako in fact. Tuko fact mana give zero facts.
Yo. Kongo ya karaos kuzini kitao. Na kwa pori ni kimbao. Pole mkubwa si madharao. Na kivuta ndo angalao nyondo.
34-44 Pasami, DJ Pasami. This is DJ Pasami. The Blaze,
Kongo ya karasi ni kitao. Na kwa pori ni kimbao. Pole mkubwa si madharao. Na kivuta ndo angalao nyondoke. Izo swara zao. Izo swara zao. Nyondoke. Izo swara zao. Nyondoke. Izo swara zao.
Na kivuta nyondoke. Izo swara zao. Yo, izo swara zao. Na kivuta nyondoke. Izo swara zao. Ati yo, izo swara zao. Nika Sean Miss Jai penda makara. Wana mambo lakini yo ni mambo yao. Wanadai ati kunipiga miaka mbao. Na niko mbao, iyo sili madharao.
Lazima tuta fight back. Mkiva ya hate, I swear swezi sit back. Na pala na ni temp. RJ get along, so siyo buro na ni hate. Mpiga lap their ends, na nasema na ni test. Out of 10, ni wawili ni una hit. 10 out of 10, na glow ni Chantel. Napenda ma designer, ma Gucci na Chanel. Tuende shopping on weekends, catch a flight holiday. Monday back to studio and all my niggas just to play. Choose a drop a million bars, now they run out of words. Top 10 per charts, 5 star, kwa hizo rank. My niggas got my back, now I'm ready to make a nap. Jiwa tia kwa pabando, niya chalil bro a clap. I'm sick of these bitches, sign out a karak. Nigga we ni bitch, kauna yap ndani. Yo, shonyangu in your head, I'm badder than that.
Hongo ya karaskuzi ni kithao. Na kwa puri ni kimbao. Pole mkubwa si madhara. Na kivuta ndo angalao. Niondoke izo swara zao. Izo swara zao. Niondoke izo swara zao. Niondoke izo swara zao.
Na kivuta niondoke izo swara zao. Yo, izo swara zao. Na kivuta niondoke izo swara zao. Ati, yo, izo swara zao. Nikashon mischai penda makara. Wana mambo lakini yo ni mambo yao. Wanadai ati kunipiga miaka mbao. Na nikombao, iyo sini madharao.
How are you, what I've been through? Na say wana ni watch. Ili ni take time, na say wana ni watch. Nime shed blood and tears, a lot imeni cost. A lot nime see, but less nice I talk. Talk about us, mina shon Johnny bad. Mina gwash tuna washika izi my bad. Talk about us, mina shon Johnny bad. Mina gwash tuna washika izi my bad.
Chungo neza boro na kinyafa. Na dae msipa neza fanya hii chuma igambao. Tunazoza bila hao. Hadi wana ita makarao. Asaliti wana machaji mime grow now. Hadi na shindo rada hao. Kudadi wana karao. Na kapuri ni kimbao. Hongo ya karao kuzi ni kithao.
Yo, don't put me on a test, huh? Don't you try me. The top like an onion drip come me. I'm the last day I bend, I know where you can find me. Nah, I'd guy sana bro, check it time me. Don't put me on a test, huh? Don't you try me. The top like an onion drip come me. I'm the last day I bend, I know where you can find us. Nah, I'd guy sana bro, check it time me.
Weed that I'm smoking belladonna. Y'all slipping on me in a coma. We outside, no Rona. Everybody getting beer, sipping on Corona. Seen a number, but a minute, I need no more. Came a little different, looking at me like a foreigner. Shawty not shit, if she's selling in the corner. But if shawty got connect, then I dial and I phone her. Bars, bitch, real bars, ass bitch. Everybody real, I expose you like a toner. I'm forever in your brain like a trauma. Hoes get one chance, but my pussy get nine times.
Don't
put
me on a test, huh? Don't you try me. The top, like an onion drip, come. I'm the last day I bend, I know where you can find me. Nah, I'd guy sana bro, check it time me. Don't put me on a test, huh? Don't you try me. The top like an onion drip come me. The last day I bend, I know where you can find us. Nah, I'd guy sana bro, check it time me.
925 in it, Dubai shit. Malika ni safi, Dubai it. Niko kwa bando, niko kwa club, niko na two my niggas over 10, this is all not meant for kids, don't ever ring my phone. Joe, Kasi Biz. Lo tuke a gram na 12 bit. Free all the buzz, kuna gang na feed. Live juna Instagram bado. Me name real, sini big stepper. Kwa streets na kwa games, unajua ni mega pressure. Mamble na wana teta, tuki get better. Daily kwa games, unajua tunatesa.
Don't put me on a test, huh? Don't you try me. The top like an onion drip, come me. I'm the last day I bend, I know where you can find me. Nah, I'd guy sana bro, check it time me. Don't put me on a test, huh? Don't you try me. The top like an onion drip, come me. I'm the last day I bend, I know where you can find us. Nah, I'd guy sana bro, check
it. Yo, my G, Mr. Right, kama kawa tuko fly. Bad beast on the side, ni wapua left and right. Kwa shit, tume dive, tuko in it inside. In my dubs, kwa hit team, and we rapping see. Soon as we walk inside the club, all lies on we see. Tuko clean from the top, always killing the drip. Man, baggy is the unit, bruv, check on the jeans. Let me guess, we want exotics, ni una plug on my trees. Says is a makwa yo biz, kaini kanji. Ko in it for the profit, na weon takuleta monkeys. Adi kwa bando, sikwizi Joseph Ikagi. Nime kwa busy kwa streets, na zisaka tu malagi. See this life that we living, they be wishing on it. Now wajui what we go through to be living like this. Straight facts with the coolest G, straight from the east. How ingini achana now, ni my clowns on the beat.
Watch out, chunga uneza dungwa. Kaujibu Brooklyn kwa mabuda. Trace izo mula, najo kwa ndula. Ini serious bro, tumekill adi rumba. Sparkling clean bro kushinda omo. Ine wale ma MC, wana mdomo. Mi upiga polo na wakika ma golf, that's why. Sipendangi joma kwa kumejipi. Na mabaz na ma stock shillings. Mr. Right wana ni trace kama bob. Kwa rap mini psycho, kwa grass mini python. Verse ni za bible. Ha, zina watouch. Wana dina enda sana nikiachilia clash. Hati o tuta crash. I'm the pilot, usi breeze fam. Usi breeze fam.
Niko hype my G. Fresh nigga na ma sleeve top. Freaky in the shit sometimes, killer season. VG ama G, niki step na ma team zone. Wana act all gay in skirt na ma heels on. Mina si walk bila reason. Checky fits, baggy drip blue na ma rizzo. Tano nane tuna come heavy na ni crew yo. Nani crew yo. Standing tuna shine, we plush tuki slide. Drawing in the mic, niki speed wanna fry. East side rapping all day, checky signs. Yo, ha, check it.
Stunning to na shine, we plush to kiss light. Growing in the mic, niki speech wanna fry. East side rapping all day, check his signs. Check it, yo, check his signs.
Imezipin kani buzz ni na stock shillings. Mr. Right wanna ni trace kama bop. Kwa rap mini psycho, kwa grass mini python. Verse ni za Bible, oh, oh. Imejipin kani buzz ni na stock shillings. Mr. Right wanna ni trace kama bop. Kwa rap mini psycho, kwa grass mini python. Verse ni za Bible, oh, oh, oh.
Sijui, ndoke na Toyota ama Honda. Reject finance bill maniga wamegoma. Sijui, shikishe na njugu ama gomba. Leta nyenye tutakufukuza kwenye boma. 1, 2, 3, 4. Get the mula slali 4, 4, 4. 1, 2, 3, 4. Dunadai kuvaa hizo 4 do. 1, 2, 3, 4. Slali sana slali 4, 4, 4. 1, 2, 3, 4. Tunadai kubwa hizo 4 dogs. Jui, mtoke na Toyota ama Honda. Jui, nshikishe na njugu ama gomba. Jui, shuke na kanono ama thick corners. Kango lama topa. Jui, mtoke na machine ama chopper. Levi NFL ama bomb. Shuke na kanono ama thick corners.
Jui, under the spotlight 925, ina shine. 925, ina shine. 925, ina shine. Under the spotlight 925, ina shine. Big chain, oma neka bina chapa. Under the spotlight 925, ina shine, tuna stand up. Blocks ya wapoa wamevai. Under the spotlight 925, ina shine, tuna saka do. Mula kuti nigga got no time.
Hang na nambli iko ola pima past. Pon mifusha niki wa digi na wa trash. Real one strike gang in a bust. Mna cap Joe Punk sense mbogi hiyo ni tali. RMG tukwa roads na wa jam poten. Black Charlie Chaplin ni makali na wa burn. Usijone mziza unishow wesi farm. Digi uno tukwa gang villa do na wa slam. 925 joke wa finger in a glow. Wesi nigga weni punk wesi shindana na pro. Na se dips dizzy bombs in a blow. I'm a punk awa dose niki mashup na iflow. Home if you shock I'm a op ni mahoni. This light na wa ching na blick kama crow. Daily ground na wa keep on their tone. Ni ma left 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 na ma right in a draw. Aye, na si breeze any fala. Na ngonzo honcho neza nita Valhalla. X arms tuko armed wa kanda. Na plug goods we receiver me server. Aye, na si breeze any bitch bro. Rice man, tuna waka tuma split yo. Hard trick, na hizi bars, siko lit so. Kasi do, sintaje misi dig no. Mepinga bagi tuko win in a wave by. Munga na press one shank, shina rex fire. RMT, inazoza ashore style. Siri ama tech, when you man, ima tech high.
Nina mufo ni memo fangura. Nina shindo mpigie Sharon na mani pigie Andri. Venjo hakuna ata mwenye na landi. Na vile ni me maintain keja leo thafi. Nina mufo ni memo fangura. Nina shindo mpigie Sharon na mani pigie Andri. Venjo hakuna ata mwenye na landi. Na vile ni me maintain keja leo thafi. Ndit niko hubs viti shamba ndani ya kili. Matawi na mablans kujitibu tu vifiti. More than highness na setia uko rooftop. Kuseti jo vijedi after
Hala, Chino, Mashariki, Mashariki, Osio, EMB.
Nina mufo ni memo kwangu radi. Na shindo mpigie Sharon ama ni pigie Andri. Venjo hakuna ata mwenye na landi. Na vile ni me maintain keja leo thafi. Nina mufo ni memo kwangu radi. Na shindo mpigie Sharon ama ni pigie Andri. Venjo hakuna ata mwenye na landi. Na vile ni me maintain keja leo thafi. Ndit niko hubs viti shamba ndani ya kili. Matawi na mablans kujitibu tu vifiti. More than highness na setia uko rooftop. Kuseti jo videdli after kupatisho mufo. Nina uradi lakini sina manzi. Na chocho na mangoso na kuna mwenye na landi. Nimepanguza mabati ya dinamba. Usichatoka kijani kumbe ni vako za Sharon. Unabunda basi kama wenzako. Waulize nini siri nini na mwagwa hapo. Ukini date wezi nlete ya mateso. Kenye sipati kwa konenda kutafta kwa refria. Ringo skuzi kukagua mani msupa mani madheni kulock. Tuna lock kigodek na pitia pattern. Clean na legit ha. Nite chali champe. Mad boy na chino kukombine ni kunare. Ha. Riz na mali evergreen uke na stress. Make sure umekendaga kwa pedi ha. Haina noma nimehatisho leo radi. Badenda shika kamoja ntagonga dia dimati. Nina mufo ni memo kwangu radi. Na shindo mpigie Sharon ama nipigie Andri. Venjo hakuna ata mwenye na landi. Na vile ni me maintain keja leo thafi. Nina mufo ni memo kwangu radi. Na shindo mpigie Sharon ama nipigie Andri. Venjo hakuna ata mwenye na landi. Na vile ni me maintain keja leo thafi.
Umezoza kwa mneti,
kwa mneti.
Kwenye sini mayoka 20 na maeza zili waka kama 20. Iyo ile masaya 420 kwenye mind ni mabazi le hey. nipate food kwenye plate.
Kwenye plate.
Tumezoza kwa mnet.
Kwa mnet.
Kwenye scene ni mayoka 20.
Ka 20.
Na maeza ziliwaka kama 20.
Ka 20.
Eyo, ile masaya 420.
Ile masaya
kwenye
420.
Mic ni mabazi ile hekti. Bado kwa hujo tunapona vibeti. Nasaka nipate food kwenye plate.
Kwenye plate.
Nasaka nipate food kwenye plate.
Tunazoza kwa net. Ni M right tunazoza jo kwa net. Sean kwani mina capsi tunaeza bet. Mim same classic na kiss pia ni French. Picha ziko fly ukipiga na hii lens.
Niko on kwanza shika ukiseta. Mafala wani jiwo ni cheki tu kwa net. Kila day utanipata ni kisweat. No niweze koka 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 food kwenye plate. Mr. Right manze shit iko tight. Ikibidi ni ma left 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 na ma right.
Yo, kwenye fight tick tick checky time. Niko biz my geo kuwa hard kuni find. Neza rewind I'm a forward. Niko on speed so na take off kama forward. Zini try easy answer kuna mse ata kuokoa. Anyway nigga Sean tuna hang na wapoa.
Tuna hang na wapoa. Bado kwenye stew ni mabanga tunatoa. Wali waka moto tukikamu wakapoa. Moshi zimewaka adi jo tunakohoa. Nimekula shida bata hii niko poa. Nimekula shida bata hii niko poa. Niko poa. Ni West Boys ndani ya building. Ni West Boys ndani ya building. Tumezoza kwa mneti. Kwenye sini mayoka 20
mayoka.
Na maeza zimewaka ka 20.
Eyo,
ile masaya 420.
Ile masaya
kwenye
420.
Mic ni mabazi ile hekti. Bado kwa hutu napona mavibeti. Nasaka nipate food kwenye plate,
yeah.
Nasaka nipate food kwenye plate.
Ile masaya 420. Fuck, wait,
wana envy yo mashiko za ma smooth operator. 15 drums as a round cabaretta. Niki step in a brain ni matutu. Checky, wana envy yo mashiko za ma smooth operator. 15 drums as a round cabaretta. Niki step in a brain ni matutu. Yo, kuwa pepeta. Wana envy yo mashiko za ma smooth operator. 15 drums as a round cabaretta. Niki step in a brain ni matutu. Yo, kuwa pepeta. New shit ka impromptu yani flow so smooth. Sezi chore mziki junta blow so soon. One over one so ni hard kun confuse. New flavor siya kawa like you used to. Naishi jona buzz, kama habusu. Nkide impuwa wako neza mteka na kanusu. Standing no business na ama fala leta mokari. Spin the block, spin the block kama lottery. Finish aka attack bro, mindo papa. Step on them neza slap ama rapper.
Ama rapper, ama rapper.
Check it, wana envy yo mashiko za ma smooth operator. 15 drums neza ram kabareta. Niki step in abrahim ni matututu. Yo, kuwa pepeta. Wana envy yo mashiko za ma smooth operator. 15 drums neza ram kabareta. Niki step in abrahim ni matututu. Yo, kuwa pepeta.
I'm so caring, I build me na pay. She scans my phone, don't have any x-ray. I'm pending corner, yo. I gonna trust issues, I de kiss and pay. I'm so caring, I build me na pay. She scans my phone, don't have any x-ray. I'm pending corner, any chick coming my way. I gonna trust issues, I de kiss and pay. I de kiss and pay, I gonna trust issues, I de kiss and pay. I de kiss and pay, I gonna trust issues, I de kiss and pay. I'm so caring, her bills me na pay. She scans my phone, nota dani x-ray. I bendi kona any chick coming my way. I gonna trust issues, I di kiss and pay, huh? I di kiss and pay, I gonna trust issues, I di kiss and pay, huh? Skiza, huh? Love on my mind, panzi meja. When I step on the scene, yo ni una kashuja. Kini cheki na msupa rongori inaja. Afcon kani trips takupele kabijan, huh? Ini nini kasi love, hisi dumba man love. Johnny real process, ni kusuka man. Ini nini kasi love, hisi dumba man love. Johnny real process, ni kusuka man. She wanna play poker. Mtani kitoka bila yana nita joker. Ring light na ma snap sana kwaga tiktoker. Look safi ye upiga white tiki ya kitoka. I keep shooting shots as ibongi joy itoka. She wants this city pace yake Kyle Walker. Love Johnny crazy tada ni la vida loka. She a big deal I know. Lakini yana deal na a certified broker. Cracks on my head. Mans niko koka. 10 out of 10 na meka funga kaloka. Bills me na pay. Mans niko mboka. 24 kwa yo clock. Super kidani tachoka. Ati crack so my head. Mans niko koka.
10 out of 10 na meka funga kaloka. Pills me na pay, man's ni komboka 24 kwa hiyo clock, super kitha ni tachoka. Hama kona kona trust issues, sadiki, sadiki. Trust issues,
I need to pick a something. All I day I'm on my dick, need to pick a something. Might break some. All the cash on my wheel might take some. Everything real, I don't even fear some. Boys not shit, I ain't even tryna date some. Ayy, come back, oh, get some. Flip though, make bread and kick some. Break pop, break not water when I lick some. Glue on the beat, stupid, I might lead some. I be all up in the air, might hear some. You say your bag heavy till I come wear some. Custom, custom when I wear some. Custom, customer, and it pierce some. Short talk, that's enough, you okay or something? Baiting, mascara, and it pierce something. Take the mascara off my fear, son. Hit it from the back, make me feel okay, son. Ayy, Kenya, my place, son. I be in the block, shut the place, son. Ayy, speed, speed, that's a pierce, son. I'm coming with a wall, better pray, son. Ayy, SS, son. Some. I be in the block, shut up, please, son. Whoa, full speed, that's a pierce, man. Coming with a wow, 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 better press, son.
Pamba Safi, come and cock and pick your A1. Boom boy, number one, stumble with my A-sons. Bad boy, cause the streets, stumble anyone. Nicky rap, cause the biz, na float, come a spaceman. Pamba Safi, come and cock and pick your A1. Pamba Safi, come and cock and pick your A1. Boom boy, number one, stumble with my A-sons. Pamba Safi, come and cock and pick your A1. Pamba Safi, come and cock and pick your A1. Pamba Safi, come and stumble with my Pamba Safi, come and Pamba Safi, come and Pamba Safi, come and cock and pick your A1. Boom boy, number one, stumble with my A-sons. Bad boy, cause the streets, stumble anyone. Nicky rap, cause the biz, na float, come a spaceman. 5-8, bogging by a nico gang dab. Suna jua, ni merit, mamorio, and zenza. Kwa block, wana tunawadi shopping center. Tunafanya magic, so the biz, bila enga. Bricks, pon bricks, mina day paper. Na masula walindisa, sana day favors. Kwa rap, mini G, cause the buzz, mini strict. Ama nambla na cup, see what street.
Basami, Kenya, my place, son. I be in the block, shut the place, son.
DJ Basami,
speed, that's a place, son. I'm coming with a wall, better pierce, son.
Basami,
SS, some brave, son. I be in the block, shut the place, son. Whoa, full speed, that's a pierce, man. Coming with a wall, 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 better pierce, son.
One leg, both leg. Make a boom boom gal ban belle. Niki boom boom bends to a nyege. Kaki kung fu mama kama dede. Jabba kawa ida ni mamende. Rizla like ya vanilla na mahede. Business in a mixi wana share. Uliza stingo zote ni za reggae. One leg, both leg. One leg, one leg. Both leg. Make a boom boom gal ban belle. One leg, one leg. One leg. One leg, both leg. Make a boom boom gal ban belle. Niki boom boom bends to a nyege. Kaki kung fu mama kama dede. One leg, both leg. Make a boom boom gal ban belle. Niki boom boom bends to a nyege. Kaki kung fu mama kama dede. Jaba kawa ida ni mamende. Rizla ya vanilla na mahede. Business in a mixi wana share. Uliza stingo zote ni za reggae. One leg, one leg, one leg. Bogi na reza kiziza sema nizi piango. Both leg, both leg, both leg. Bogi na reza kiziza sema nizi piango. Babole, my baby babole. Napenda bigi na ndogo mimi si baguli. Akizibadili badili toa baridi. Kono wa kushoto ni Mike Mbota na bangili. Kono wa kulia na moja donga na wawili. Mina ndugu wa tushindani sote matajiri. Mara ya pili tumekuja tumekari hii. One leg, mtaweka repeat. One leg, one leg, one leg. Bogi na reza kiziza sema ni zipi ambo. Both leg,
MR4. Ati 4-3 nime pull up na El Patron. Sin ma top player kin pair na perform. Thicker road mbaka kile ma patrol. Tuko disco matanga na ndapiga bomb. Niki roll na ma niggas na roll na mandom. Achana na wofala radi ajui form. Kwa track na kwa road ina wa smoke kama bong. Roll na ma bomb shut down and escape dome.
MR
4, 4, 3, 4.
IGHT, huh? Ati 4-3 nime pull up na El Patron. Seen my top player kinpea na perform. Thika road mbaka kile ma patrol. Tuko disco matanga na duck figure bomb. Niki roll na manigas na roll na mandom. Achana na wofala radi ajui form. Kwa track na kwa roadi na wa smoke kama bong. Roll na ma bomb shut down and escape dom.
Mini top player kinipea nta perform. Shugli za dosi kuzote mukwa on. Nime pull up jona bima na dani jo ime chrome. Na maniga na jipulizia. Sonko na MR na izi malens usi switch kaka day la kuzoza sinzoza nkama tutaika zoza tena. Wakituona na jwanga kuna agenda. Akituona yoko shot ini origi uzi copy certified bado trophy. Mr. Kubol El Patron mana lifestyle Johnny Cosley sezi zoza bila mbogi. So Conan O payback wacha.
4-3 nime pull up na El Patron. Seen my top player kinpea na perform. Thika road mbaka kile ma patrol. Tuko disco matanga na duck figure bomb. Niki roll na manigas na roll na mandom. Achana na wofala radi ajui form. Kwa track na kwa roadi na wa smoke kama bong. Roll na ma bomb shut down and escape dome. Mi mzazi lazima niendange visiting. My fans wanasema mfanana na Easy E. Bad boy kutoka enzi za TBT. Bad girl ananonesha picha za TBT. Mi mzazi lazima niendange visiting. My fans wanasema mfanana na Easy E. Mi mzazi lazima niendange visiting. Mi mzazi lazima niendange visiting. My fans wanasema mfanana na Easy E. Bad boy kutoka enzi za TBT. Bad girl ananonesha picha za TBT. Mi mzazi lazima niendange visiting. My fans wanasema mfanana na Easy E. Bad boy kutoka enzi za TBT. Bad girl ananionesha picha za TBT. 4-3 nime pull up na El Patron. Seen my top player kinpea na perform. Thika road mbaka kile ma patrol. Tuko disco matanga na duck figure bomb. Mimzazi lazima niendange visiting. Mimzazi lazima niendange visiting. My fans wanasema mfanana na Easy E. Bad boy kutoka enzi za TBT. Bad girl ananionesha picha za TBT. Anyways, he dropped hapo ECD. Grab your Sprite baridi na kibugizi. Life ni movie, prepare jianduthi. Back to back hits na kam kumi kumi. So I'm on a mission and I make right decision. Na dai kuban tires, ni pay your group. One more time na spoiler official. Tuko kwa game hadi mwisho. Bro, I'm on a mission and I make decision. Na dai kuban tires, ni pay your ignition. One more time na spoiler official. Mbele kuna bright visions. 4-3 me pull up na El Patron. Seen my top player kinpea na perform. Thika road mbaka kile ma patrol. Tuko disco matanga na duck figure bomb. Niki roll na manigas na roll na mandom. Achana na wofala radi ajui form. Kwa track na kwa roadi na wa smoke kama bong. Roll na ma bomb shut down and escape dome.
MR 4-4-3-4
IGHT, huh? Ati
Krip MR
4-4-3-4 IGHT, huh?
So my life is a dream. Tukuna ganji tuli ota. Na success is a thing. Bambin tuli sota. Kwa shingo ni mablain. Na kwenye mkono ni mambota. Tukikutana kwa malobby. I said tunagoda. Tuko cruising nani. Cruising nani.
Tuko real cruising, man, you already know, man.
Cruising nani. Tuko cruising nani. Tuko cruising nani.
Hey man, for real. Cruising nani. Nendesha crown toka 110. Nili double maganji za manager. Madem hawanyoni kaonger. Wakanyona wanadime yani le. Nendesha crown toka 110. Nili double maganji za manager. Madem hawanyoni kaonger. Wakanyona wanadime yani le.
Pesa tunakula ni mi na my amigos. Na karinya muska samidos. Pesa tunakula ni mi na my amigos. Na karinya muska samidos.
Nendesha crown toka 110. Nili double maganji za manager. Dem hawanyoni kaonger. Wakanyona wanadime yani le. Kiona pesa unajikompose. Wanajua nimefika jumarashi ni ya Tom Ford. Still gangster wrong rende na iko on toes. Niko ma vitu flani white toka uko flow.
Pasamis, DJ Pasamis. This is DJ Pasamis. The blaze and fire.
So my life is a dream. Tukona ganji tuliota. Na success is a thing. Bambin tulisota.
Kwa shingo ni mablain na kwenye mkono ni mamota. Tukikutana kwa malobby I say tunagoda. Tuko cruising na ni, cruising na ni.
For real man, you already know man.
Cruising na ni, tuko cruising na ni.
Nendesha crown toka 110. Nilidabu maganji za manager. Madame hawanyoni kaonger. Wakanyona wanadai kani ler. Kiona pesa unajikompose. Wanajua nimefika jumarashi ni ya Tom Ford. Still gangsta wrong rende na iko on toes. Niko mavitu flani white toka uko store. Kwa majimi ni G, kwa bitch mini daddy. Dame yangu kienyeji nilimkiuza body. Na hii dream misi wake up. Na lipa msupa njasi white wa make up. Adi mkoro waga starborn. Ati apandi nduthi ati yeni mama skazo. Tuko cruising na mkuze.
Mrenga piamu
na ya zamani bado siuzi.
So my life is a dream. Tuko na ganji tuliota. Na success is a thing. Back then tulisota. Kwa shingo ni mablain na kwenye mkono ni mambota. Tukikutana kwa malobby I say tunagoda. Tuko cruising na ni, cruising na ni. Tuko cruising na ni, cruising na ni. Tuko cruising na ni, king cruising na ni. Tuko cruising na ni, cruising na ni. Sa tunakula limi na my amigos. Na karinya muska samidos. Wacha wasemeni na maringo. Uliza jeri nilishi maringo. Sa tunakula limi na my amigos. Na karinya muska samidos. Wacha wasemeni na maringo. Uliza jeri nilishi maringo. Sa tunakula limi na my amigos. Na karinya muska samidos. Wacha wasemeni na maringo. Uliza jeri nilishi maringo. Shine kama meno za wizo. Tano nane ukileta zako zile za wizo. Na umane na watoto wangu siyo wasifu. Nitao nane elbo iko inje ya widu na maubane. Sai story zetu kwa my USB. Man my G's ni my USD. Kana nijibanda usiku ni kempiski. Losi kamta yetu I say ni kuriski. Butla ni mwhite kama njumu zangu. Wakiuliza siri gani mina mungu wangu. Cruising kwa machine tuko sini gani. Oh by the way fuck siri kali. Say my life is a dream. Tuko na ganji tuliota. Na success is a thing. Back then tulisota. Kwa shingo ni mablain na kwenye mkono ni mamota. Tukikutana kwa malobby I say tunagoda. Tuko cruising na ni, cruising na ni. Tuko cruising na ni, cruising na ni. Tuko cruising na ni, cruising na ni. Tuko cruising na ni, cruising na ni.
Ni bad guys in the building.
Haha, believe that beat,
Sami,
nigga.
DJ Sami.
Yo, yo. Lebo kukimana mistari ni za kudu. Kwanza bagimani ya kuficha choki kudu. Walokolize mashash wache stories za makudu. One, two, one, two, si umejobe jesi kudu. Bagi lies, bagi lies, unapiga tu. Mabagi size, bagi tunafunga tu. Ma oversize, vaseti tu. Mara mili, mina kusize. Kuficha ni kiflayer size, ina mashine. Machine pia ni bagi size, na ina shine. Mota nina checki time, ni bagi time. My guys, sija sema, bangi time. My guys, nimesema, bagi time. Ulegalize, ubagi lies, izi my size. Bagi size, bagi lies, zizi na nice. Bagi lies, bagi lies, si ina nice. Bagi lies, doja joni bagi. Kona pia ni bagi, doja sinja sagi. Na granta kisiagi, nipate za mabagi. Na nipate za mabangi. Buki na mababi, buki na mababi. Mayo, maho, wanahanka mambo. Wanaka mchu ya do, utadhani ni kacho. Sisi nunga tight nigga, isi bacho. Wanachekio na inamanika.
Kuna mtu anagongewa na usikisi mlango. Most verified uki ni search kuwa mtambo. Ka huko na bifu sini text kuwa mtambo. Ka mtu imalize zile njia za kitambo. Na change
si closer DJ than imesha kipa.
Nimechoka kuwa safe kio na na goalkeeper. Katela kwa wapi na muache kutpima. Chizi wa masho tu kamgeto mzima. Huku east maisha chipko na thao mebobea. Cheki hater na hate na mata na niombea. Tuza manzi yako buda zime nijazia gallery. Nife mtu anadai yeah day adika salary. Nishena kutini kama ni
nimedunga koti. Mindo judge, mindo lana jiripoti. By the way, misi shiangi mchoki. Nakaa au kojabu siguze izo manjo. Disrespect zi hapa pia usilete. Nikileta biti utawachonga kiwete. Ulileta biti ukadhani tuteveve. Manjage walikamu na si bado tukoveve. Sina time ya kumedi na nina sambili. Ngware miurauka niko boots sambili. Promoter nielewe nikisema sombili. Hater amejam na sijui ni kwanini.
Silete flat juku tavura. Nisha reform Mr. Kitena chula. Never below na jisikizia maguma. Tavura, minta kupura. Silete flat juku tavura. Nisha reform Mr. Kitena chula. Never below na jisikizia magunga. Tavura, minta kupura. Kariku ghetto, kijiji yetu nusu wako nusu. Kimental, tumejitepa lakini ya tudoza. Hata second minimum lakini kwa racho misi mgentle. Ondo wako na hakuna kunego. Nisha hiyama kastaki. Team kosa ufa dema lipitia mabati. Nilikuwa na duve flani ndo libebe ya mamali. Mchana tulita na hani so siyezenda kumstaki. Koji ya gwanda na mbling kwa shingo na buying ondo. Nenda off ndo nisiza mengori ya kion. Madhyo haria na interfere na dream mini block. Mkwa inanuka ground floor na tunawaka third floor. Content plus one brazi ya mechaiwa. Kileta flat ni lazimu utavuishwa. Ndo pite safe kabilu unapitishwa. Unagongewa jo napenda roo safi. Nikikuteka nyara na kudropi center. Sikuwa kichaka jo niko na the attendance. Tafuti pesa na we ni big spender. Stima itaki kaniguya bire dina desa. Kileta flat juku tavura. Nisha reform Mr. Kitena chura. Never be low na jisikizia matuma.
Sindo wenye rieng, sindo wenye rieng, sindo wenye rieng, sindo wenye rieng, sindo wenye. Dasu wala, niwe mating ting. Pigwa riat kwa mnoko ni mating ting.
Kwa
pasyanga nikisetoka kwa sing ting. Pigwa riat kwa mnoko ni mating ting. Piga shifla, zaki zing ting. Pigwa riat kwa mnoko ni mating ting. Anza guoko, toka dinti. Pigwa riat kwa mnoko ni mating ting. Ini warena, kuliko chalis. Giz ringis, tenje ukidungis. Wana try this, niko za awadis. Migiringo neza nita grigadis. Sina tu ki, nina shapre. Nimenjavu sina time ya kuzache. Na wachukua chukua ama namble. 411 wakivutia maniple. Toka James taga na matolboy. Nimekwaria zoi shankine na imoi. Tunaseto karima tukibakisha mangoi. Tumenga duoriji wa menga na dumamboy. Toka James taga na matolboy. Nimekwaria zoi shankine na imoi. Tunaseto karima tukibakisha mangoi. Tumenga duoriji wa menga na dumamboy. Dasu wada, niwe mating ting. Pigwa riat kwa mnoko ni mating ting. Toka siyaka nikisetoka kwa sing ting. Pigwa riat kwa mnoko ni mating ting. Piga shifla, zaki zing ting. Pigwa riat kwa mnoko ni mating ting. Anza guoko, toka dinti. Pigwa riat kwa mnoko ni mating ting. Chengerere ndo siunga danazo. Kuwa tokea majikali na kahasho. Nambetea kama zombie niko ting ting. Tukiwa icha mamulahi ni ring scene. Ukileta za kuleta ku abandon. Dachi dachi design na kutight. Miu wa mdachi design na kuchai. Aduwezi reason design umedry. Naka unariambe design dam swipe. Nyongolo unakwariwa kitu tight. Niba utangam all white. Ndakungam tutalinki next time. Dasu wada, niwe mating ting. Pigwa riat kwa mnoko ni mating ting. Toka siyaka nikisetoka kwa sing ting. Pigwa riat kwa mnoko ni mating ting. Piga shifla, zaki zing ting. Pigwa riat kwa mnoko ni mating ting. Anza guoko, toka dinti. Pigwa riat kwa mnoko ni mating ting.
Geto UTZ riat tumedungis. Jiste bado tumerienga adirengwa. Itiko bila muku chubambuki. Isa in English uko inda unakaba. Banajana figiet deila zenga. Bislawa mi udungi sawa kafi. Wa Israel wa medungi sniza muduch. Wazimbi dinga turi utuko shakla. Kabla ubanje wezi yanga pingasha. Genje lies pandisini wa rembe dena. Usidiska ulof kudigi dibla. Ngeso ngiso kasa dam kanga kanges. Na kobuang kwa tojeri kam diuse. Giznicha kuwa raoza kivulai. Yuse tunaziang ina first class. Yuse tunaziang ina first class.
Dasu wada, niwe matingting. Pigwa riat kwa mnoko ni matingting. Toka siyaka nikise toka kwa zingting. Pigwa riat kwa mnoko ni matingting. Piga shifla, zaki zingting. Pigwa riat kwa mnoko ni matingting. Anza guoko, toka dinti.
Big shout out to Vince on the beat, by the way.
Mtani kwetu sisi wote ni mangangari, paka manyau na madogi ni marasta. Kwetu wa shosho wanatafuna gajaba, tukikata mboga tunatumia gapanga.
Dasu wada, niwe majinti.
Mtani kwetu sisi wote ni mangangari.
Dasu wada, niwe majinti.
Mtani kwetu sisi wote ni mangangari.
Dasu wada, niwe majinti.
Mtani kwetu sisi wote ni mangangari. Galimi kijenge majengo kwa mrombo, ngarna ni noma tengeru na matejo. Usgalimi kijenge majengo kwa mrombo, ngarna ni noma tengeru na matejo. Galimi kijenge majengo kwa mrombo, ngarna ni noma tengeru na matejo. Uskatize kiboya mitaa ya ololo, tapigwa roba za bao uimbe wa polo. Galimi kijenge majengo kwa mrombo.
Basami, DJ Basami.
Mtani kwetu sisi wote ni mangangari, paka manyau na madogi ni marasta. Kwetu wa shosho wanatafuna gajaba, tukikata mboga tunatumia gapanga.
We Beijing, gero na wa fling, Umojing, rima ya wazing. Mkuru kwa jenga ni baruda tunatries. Kanga kange smana mili mindozi.
Usione ni mengara kwa niomba ela, bada ya wiki chache ni meamua kuoga. Kwetu mamanzi ya wapaka gima poda, wanapiga makonyagi wengine wakinywa soda.
Beni ule boy lazima wani ya kiange debate. Mi ushinda nafanya wakue na deep hate. Ni ite grave digger, na pull up na kitrigger. Na kuinza gidipa, dipa. My headshot zitaja ku non-stop. Ni design zimereal, sema tuko high top. Kaki dim ni lazima mendo na kilight up. Kaki dim roza huma mreja na kilight up.
Galimi kijenge majengo kwa mrombo, ngarna ni noma tengeru na matejo. Uskatize kiboya mitaa ya ololo, tapigwa roba za mbao uimbe wa polo.
Gara ni dando tunakimbiza mado, vibe kibamba uneza chachisha aro. Style ziko baga ni kaniza masholo, au chachisha aro. Karadi dando tunakimbiza mado, vibe kibamba uneza chachisha aro. Style ziko baga ni kaniza masholo, au chachisha aro.
Rosari na kuteki vila rosa, lego locha anariang nikangete. Linki geto prezi kusadi gero geje. Mwop dogo na kurusha si arusha. Utahidra na kukala swe ni usgan. Fuli genje na ukrasa ni anzakwa. Tumenjavu atuzache na warazi. Sacho chwez tunawamocho waragi.
Ima ukigota tunakujibu awa. Vibes za weekend ni kuzoza na mira. Sakanya maganji ata kama ni Iran. Kibira uneza kula mabila. Umewaka kairo ni kila singa kuveri. Tumebeba vitu bad sindo ile geri. Kuchafua sinu kitume di kwa teli. Siwa nyama ni katuko sabo Serengeti. Huku kila za bebebe kana kana shi. Chikisha makonya gimedi na waragi. Resa patu na zidi siaka ya kidi. Keto uku labda utembe na roza. Yo, naradi dando tunakimbiza mado. Vibe kibamba uneza chachisha aro. Style ziko baga ni kaniza masholo. Aho, chachisha aro. Naradi dando tunakimbiza mado. Vibe kibamba uneza chachisha aro. Style ziko baga ni kaniza masholo. Aho, chachisha aro.
Mbogi ni genje, ngumi ni mbwegze. Sia tuchekagi na makimama bwege. Chuga ka Jamaica, make sugar make an. Kakitu moshi mwingi kama akina popcorn.
Naradi dando tunakimbiza mado. Vibe kibamba uneza chachisha aro. Style ziko baga ni kaniza masholo. Aho, chachisha aro. Naradi dando tunakimbiza mado. Vibe kibamba uneza chachisha aro. Style ziko baga ni kaniza masholo. Aho, chachisha aro.
Ivana na ringana napenda vitu fancy. You have a man pia mini kona manzi. Tell me what you want baby girl, misi duanzi. Cheki rada yako basi angusha kwenye party. Kwenye joo. Ambia load zone like in saver zone. Na kwa ship naza stia kama sailor. Na kwa ground ni makwela tunahepa. No cap, no kizi, no ngepa. 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 Na kwa ground ni makwela tunahepa. Ha, 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 niko na GZ. na wote wako tipsy. And if you need me, kwa nini nini? Na ili kemechoma maini. Ni sa sita, I just pull a pili. I just wanna rock, ungeza nini kufili. Diva na makula wana die tu ni mimi. Maboy wa wana uma ulimi. Joki ni chiki wana chiki tu ni mimi. Ah, na si easy believe ni maisha na ishi. Fiti ni kidigi ni kiona kani fiti. Law of attraction, umisi pimbi. Achana na huyo, amejeza tu mawipi kwa akili. Na nini? Ni watoto wangu rufi in this building. Ni watoto wangu rufi in this building. Kusikia ati diva na naringa na napenda vitu fancy. You have a man pia miniko na manzi. Tell me what you want baby girl, misi duanzi. Chiki rada ya kubasengusha kwenye party. Kwenye yo, kwenye skia. So ambia Lodi zone, I can save her. Na kwa ship, naza stia kama sailor. Na kwa ground ni makwela tunahepa. No cap, no kizi, no ngepa. 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 Na kwa ground ni makwela tunahepa. Kwela tunahepa.
Pasami's, DJ Pasami's. This is DJ Pasami's, The Blaze and Fire.